sigcine sengiphethe umjakaja. Senza mawalawa sesivele sangiphethe isiphalaphala. Wena usabalabala uzela ngesayidi inkalankala. Bodlela uqalaqala uhamba nezumbi into eyithada. Mandozwa inkalakatha yo. Nanana, 10 past 4 awugagaga. Ngane kakhulu khasa phansi. Skatha tachanti yo. Nanana, 10 past 4 awugagaga. Wingane kakhulu khasa phansi. Pincha mi skatha tachanti.
I'll be not now. I'll be not now. I'll be not now.